chum 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 baba chote na chopata kwa kesi haba haba na haba uja za kibaba kasema sile bata bola nile baga tiflani sile bata zile bata elikuwa enzi za kare enzi za kina bubari bata wa sasa bula perege bata wa sasa nyau nyau kiwa ona ngao ngao hawana jambo wameshuka down bata yani bwerere
bata zote zime
bata zote zime kwisha tu
ya mebagi
wamechafua banda utata utata wanunuzi wamepanda
na relax ni kila kuku nyumbani
kila kuku nyumbani
sitaki bata wana uvundo jamani hey, 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 hey.
Bata zote zimekwisha tu yamebaki ni manyoya juu bata zote zimekwisha tu yamebaki ni manyoya
MK. Okay.